VOA.
Jarmen fayya dunya ka tokuma motumota president Zimbabwe Robert Mugabe ambassador ka baja jarmai cha gochudan mudu satti ega mormif e kam sedum biyetti ke sa falatti dagame bor yada sajijirudan ar muda sanarra ka sejira director mumme jarmai cha fayya dunya ka WHO katan Tedros Adhanom Ghebreyesus kalesa president Mugabe ak ambassador ka baja WHO tan murti jarmian sani dabarse inna ifsan murtin kun fedolana jarmian fayyad dunya qaburra kamadde jechun dubatani turan gaba sani tapol jalni tudesa
mormin kun biya Mugabe katate Zimbabwe ke satti cala atti jabate jira Mugabe ni barota angorati turan soddomi torba ke sat dinagdeb casate jajila fayya biyetti mancasan jedamun komatamu bara kuma lamaaf saddeeti hanga kuma lamaaf sagal gidduutti nama kuma afurtu koleeraan Zimbabwe keessatti du'e ka jedhan Dr. Fortune Niyamande ambaasaaddara kabajaa ka jaarmayaa fayyaa addunyaa ta'uu hin danda'anii jedhan Dr. kun waldaa doktoroota Zimbabwe hoogganu caasaa tajaajila eegumsa fayyaa ka biyyatti mancaasee jedhan hospitaalonni hedduun dawaa dhabuudhaan tajaajila eegumsa fayyaa kan maallaqa gahaa dhabuudhaan addaan cites qabnaa jedhan biyyoota Afrikaa gama dhihaatti garee mirga dhala namaaf falmuu Human Rights Watchiif daayirektara ka ta'an Deewaa Mavahinga muudamni Mugabe balaaleffataniiru.
Mugabe himself has been engaged in medical tourism.
Mugabeen ofuma isaayyuu wal'aansa fayyaa barbaacha biyya alaa daawwata yeroo hedduu gara Singaapoor deemuun wal'aansa fayyaa argata. Zimbabween biyya caasaa tajaajillee eegumsa fayyaa hin qabneef diigamtetti lakkaa'eeraa jedhan. Miseensi paarlaamaa Zimbabwee ka ta'an saayikooloojii Maziwiisa akka jedhanitti dhimma Zimbabwee sadarkaa addunyaatti guddisuuf muudamnichi gaarii ture garuu sababa siyaasaan biyyoonni gama dhihaa kana godhan waan ta'eef nun ajaa'ibsiisuu jedhaniiru. Mormituu siyaasaa ka ta'an Daaglaas Mwanzora yaada gama isaanii hin kennaniin muudama Mugabe ni mormu. Nuti lammiiwwan Zimbabwee iyyuu muudamuu Mugabe hin feenu Biriteeniif Ameerikaa qofa miti jedhaniiru.